agakobwa 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 nakunza agakobwa naburukombi kabira inshuti zanjye zose zari sibisi ni keza pe gasa nirirenga none nakunze uretse ivona yego
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 nakunze agakobwa naburukombi kabira inshuti zanjye zose zari sibisi ni keza pe gasa nirirenga naundi nakunze uretse ivona ushyira se mu rugo yatuza oya ntiyaca inyuma ushyira se mu rugo yarwubaka oya ntiyasamara ushyira se mu rugo yatuza oya ntiyaca inyuma ushyira se mu rugo yarwubaka oya ntiyasamara agakobwa 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 naragiye hari harubaka ubona ku iduka ahagaze ndakomeza nsanga inshuti ye ndayibaza irambwira ko ari kugurisha hari harubaka ushyira se mu rugo yatuza oya ntiyaca inyuma ushyira se mu rugo yarwubaka oya ntiyasamara ushyira se mu rugo yatuza oya ntiyaca inyuma ushyira se mu rugo yarwubaka oya ntiyasamara
yego
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 Karine yarashimye izemani arashima Bonatari yarashimye Mr. Yano arashima ni mwiza pe asa nirirenga naundi nakunze uretse ivona nakunze agakobwa naburukombi kabwira inshuti zanjye zose zari sibisi ni keza pe gasa nirirenga naundi nakunze uretse ivona ushyira se mu rugo yatuza oya ntiyaca inyuma ushyira se mu rugo yarwubaka oya ntiyasamara ushyira se mu rugo yatuza oya ntiyaca inyuma ushyira se mu rugo yarwubaka oya ntiyasamara agakobwa 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 agakobwa